Mzuela watu ya mtandu wa mkulitizi. Mzuela watu ya mtandu wa mkulitizi.
Umungan kulitizio. Give me some more dirt and I will.